pelamo ena kudinda kudamo chikopa nondili mpa kukoma uiwala ndaona zokoma nalingati mundu wosaka kazi wachiko ndiye ndika musaka yo
abana vikabo
uni chakoma nipeza chuka timamanga mangomba tutekiteke vano nalumbila mpaka ndikufika mbete chiwele chiko ndinda milamo wachifuwa panga pepita milamo madameji wase mati ya milamo
Download music on Sora today.